na 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 na
Zedwap.com. Nalimona poba suma bati tava chilapa. I've seen smiles bati taya chilapa. Nangu kwali bubu suma tabu chilapa. Kuwama kwa love siku chilapa.
Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Nana. Nima konda mweo kondela.
The way you drive me crazy. One day ukampunkisha. Nima sipompa. One day ukangumisha. Lafu yowe mwali wako fenobuloshi. Pantu since I met you kwali wote na kumukoshi. You my destiny. You bring out the best in me. Thank you for the love and the time you invest in me. Tawaishi wa hefungu for when I look at you. Demona chi forever pamo me and you. When you smile umutima hula tenkana. Nalikutemo wali shiba futi tenka. If love is blind, let me be your walking stick. When I can't choose my words, let my heart speak.
Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Nana, anima konda mweo kondela. Nana, anima konda mweo kondela.
Mtima wanga humazula na chimwe mwe mwe. Nika kulanga mtima wanga huli mwe mwe mwe. Huka nisia nengaba fechi bebe bebe. Bantu walilo wa iwe supu dede de. Vika kutu menji na we. This is too sweet. Takuwa balafu ya lo wange if it's too sweet. Muntu kuwama kumendo paka kusisi. Walilo wa sana wika mpela diabetes. You fill my heart with endless happiness. Iwe chimuntu huna wamisa you priceless. If love is blind, let me be your walking stick. When I can't choose my words, let my heart speak.
Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Thank you for the love that you're giving me. It's rare sima unika. Chukone chakone chosi yanako. Nima konda mweo kondela. Nana. Anima konda mweo kondela. Nana. Anima konda mweo kondela.
Zedwap.com.